kanyuga yewe mena yeto bibadizanga obikunkanyanga byonna no bisimbisenje kobabanga bateze misambu mukubo akuremeze joraga kirabe ngaruchindo batuita ntusomoke minga abantu basitani batitizi batachitangala na nduru yebakola bisebutala oyanike nkweza bwe awo batitizi nawe bagalochie kuba balaga abantu kyeri kizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa feo alimu balago bunafu abakuwala n'abatitizi nawe bagalochie kuba balaga abantu kyeri kizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa feo alimu balago bunafu olumwe bitunyiga okujja bicya n'olabanga ebibi naye ekibireeta okujja biba bigezesa busobozibu kati gomala biwangula ogenda ku ddaala eddala wabula kasita bikuwangula n'olyovaawo n'okka wansi abawangula ensi sibagakko baba amaanyi naye abawanguzi beba abalemera ku nsonga awo batitizi nawe bagalochie kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa feewo alimu balaga obunafu abantu abasinza katonda mu nsi tabajjirawo bizibu naye bwebibasanga abayamba ne bawangula kazibe ensozi abawa amaanyi agazirinnya n'abakuli obubi ogenda kubawagula tebakulimba nti abatakwagaliza be basalawo wabula katonda omu yamanyi kyoliba awo batitizi naawe bagalochie kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa feewo alimu balaga obunafu waggulu kasobyako omumanyi wabaayo ebire naye waabaagala okugulemya ensi eriyo katonda akulwanira goliyafu yalinga mukambwe naye dawudi yamuwangula nawe leka nkukwase katonda abeere nfuuyo oyo ayina amaanyi si mwana w'abantu wekukwasiza era weraba batitizi nawe bagalochie kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa feewo alimu balaga obunafu abakuwala n'abatitizi nawe bagalochie kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa feewo alimu balaga obunafu abatitizi nawe bagalochie kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa feewo alimu balaga obunafu semakulu abakuwala n'abatitizi nawe bagalochie kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe bala babikose bamwogerera nnyo bamulemesa feewo.